ngitshela otilini uDumisiza akafuna uzomtshela otilini utuzethola indoda ethanda ngempela otilini ututhola indoda ewazi ummela otilini mina owami mani ngitshela uzomtshela
I'm gonna take you down the line.